Chizere kugasima ninje mani tazima ninde waruzi kamfitizi vasa vanzi banje mbaba mombazi muneka imitego ndumu garagu wa jambo piti jihango nuyu muzichi wabdisha huwamba je mama rizichi wabasko nifu nibisaba kwicha nguboni funguro ifungo riku impumuro gurura uje mchichiro natanjira nkabindunduro
magaze kumusozi
Kubakosora Timuri A1 class Fite A1 wifi Ngumutoni wacha Dinyenyeri yurkwanda Baza ninyundo mba hurukundo Nabyumufundo hundu mutuzo Fataga hinda kabitishimo Nijiribiro nimba himidundo
Magaze Kumusozi ninjeji sama kwe Muhora muzo zisindi kureno Okunze gisebole kanza nje kwambike
Bashori bicheri bigasha, nje one shot nip.